kudala mina ngkula nabantu abadala ngabadlula ngathi namacala bayangivuna yonke le mithwali siyangidlula kuningi 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 obuse ngondweni yami kuningi 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 obuse mahlomba kuningi 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 obuse ngondweni yami kuningi 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 obuse mahlomba
I never knew my dad kumbula ngisasemncane bengitshena ukuthi uye lona Elele boxing me Manje ngifela amajoke Ngifela amacala Ngifela amajoke Engawashiye uwa Yabona lento yesibongo sami Ingivalele into zami Yabona lento yesibongo sami Ingimoshele into zami
Kuningi 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 Okuse ngondweni yami Kuningi 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 Okuse mahlomba Kuningi 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 Okuse ngondweni yami Kuningi 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 Okuse mahlomba
Ay, it's a lot though We talking the thugs and the cops yo Ay, where did I go? Wrong, cause I'm tryna do it right, yo. Damn, I miss my dog. Ayy, we were just hustling, getting to the right. Damn, I miss my dog. Ayy, it's kinda sad, I can't bring him back.
Kuningi futhi akunciphi kuyanda Sifika bathakathi nenhliziyo zamagqwa Abadala bayalwa ingane siyalimala Abaphansi abasinikezi namandla Amanzi amnyama sangizungeza Khuluma dlozilamu uyazingezwa Ngizizwa ngingedwa bangizwa ngimemeza Bengithi kuyaphela kanti kuningi kuseza phela Kusukela kudala mina ngkula Nabantu abadala engabadlula Ngathi namacala bayangivuna Yonke le mithwali siyangidlula Kuningi 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 Okuse ngondweni yami Kuningi 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 Okuse mahlomba Kuningi 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 Okuse ngondweni yami Kuningi 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 Okuse mahlomba
Yeah I accept amaraza I've been sitting so soon touch Bensano ringa no tipa ni mkalela ngonan tati Cause zanga ndakalela ukuba kisele ndlela nzi maganja Abantu bazu nganyo na mshanje ngengom subavu kebak ngaji Yo, ayiboba tembo vaya nabu Ngadba sebenza kwa afbop kabe sebe planning ngoba lako Suba excited ukuba besiti lono nyaka wako Kaloka magwehe ngo mama badala pat ngalana slala nao Mama wami ya kuka no kazi nufunu koluka Ikaya alfunu miswa enamu nufunu putuka Tipo setetile haba nkalela sikzolunga Ningandiegeleli bo matuna
Kusuye lako dala mina ngkula Ukhlale mzini ya wata kukolula Numa ngshugu meze gabe ngtula Ngoba uwebe nkuluma bebezu ngsusa Nginge ngani velibe iputa Bengize ngtavange nimpilo kuisusa Noma mawami wangshia ngise mngane Kotwa Jehova mbonga lelituwa Kuningi kuningi Kotwa lele talente lenza kubelula Noma ngaba mnyama Kota mina ngege ngpeye mufa
Kuningi 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 Okuse ngondweni yami Kuningi 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 Okuse mahlomba